qofna way fadaanay lankastaba intii haddad dhibkaha deeri la caawiyo isbitaalka laka daaweyahay garab laka sii si bay la raay faafoogka baalkun liibi qorasheeda. Guud ahaan way inbaaqay haydo samafalka qaybtii oo caafimaadka oo hoolagunka shuqul leh dhiniga weliba meel la raay sanitationka iyo hygienka iyo meel la raay arrimaha emergency healthga la raw sida inka degdeg badan hay-ad kasta inay isbitaalka kooyta agaasimaha la kulanto baahida isbitaalka ogaato. Walaagi hayton hadirsid walaagi in haynana qaabkii lanasku kaalada fadi ku hadal si goona mar labaad in kanaga haydo samafalka oo qaabilsan emergency healthiga wala la raw ama arrimaha amal ka shuqul leh sanitationka iyo hygienka in si degdeg isbitaalka ku kooyaan individual level ama coordination subsiden isla kulameen fadheedeen go-aamadii haku bahi shirkii ka dambooyey oo health clusterkana aan baahna in meel laga akhbaarka siitu agaasimaha la kagaaji wasaaraddan covid la sii gobolkii degmada la hadeersii akhbaaraadkaas la hadeersii walaal walaagi hata hayaan oo stock iyo yaalo oo ka saabsan la kala tacaali karo arrimahuna ha bandhigan walaagi un haynana la ogaado si meel la raay qaladaanka rasmi ah liisuubi oo midaysan oo halcod ah iyadana maasantiin.